This is the African music mix on the Voice of America.
Kill beat.
Got to watch your feet. Yo.
Boy. Shorty moving like a time bomb. She wanna explode. She a move like a time bomb. Ready for explode. She dey move like a time bomb. She wanna explode. Shorty move like a time bomb. Ready for explode. Time bomb. Time bomb. Time bomb. She wanna explode. Time bomb. Time bomb. Time bomb.
Don't come around, I want pretty ladies all around me. That sexy girl with the bad physique, I've never seen a girl like you. 10 to 1, that's the countdown. She's about to explode and confusion. My girl, she's bad, she's number one. I've never seen a girl like you.
That girl, I tell you she be time bomb. Don't stop, boogie, baby, wine on. Hey, your body be definer. This guy, boogie, no be minor. No, no, this body be designer. Some girl fine, but you fine us. Continue to wind up. Can we never see a girl like you?
Never let go, mine.
Time bomb.
A body fire.
Time bomb.
She my desire.
Time bomb.
Make me lose control.
Explosion.
She sexy, bad, sexy, Nina.
Time bomb.
She came with a friend called Sabrina.
Time bomb.
Don't stop, sister Nina.
Time bomb.
Baby, go low. I just wanna love you. Share with me your problems. Girl, you are the type of girl a bad man need. I just wanna love you. Share with me your problems. Girl, you are the type of girl a bad man feel. Lean on me. My girl, you are the only one for me. You're the only thing I see. Lean on me. I are the only.
Overload, time for bumper with black road. Just the sight of bumper make me feel so good. My soul food, makes them a bunch of me walk out fast. Gas, gas, mogu. I make serious, I know they joke. You make man confused, I know fi cope. The machine no go me to a means to my body. Hey, no between us.
No,
I go direct, make she see, say I mean up. Some romantic arena. I wanna take her to a place where the passion is
between us.
I
body fire. She my desire.
Time bomb.
Make me lose control.
Explosion.
Bring sexy back, sexy Nina.
Time bomb.
She came with a friend called Sabrina.
Time bomb.
Don't stop, sister Nina.
Time bomb.
Baby, go low.
Explosion.
Let her wine.
Time bomb.
My body fire.
Time bomb.
She my desire.
Time bomb.
Make me lose control.
Explosion.
Bring sexy back, sexy Nina.
Time bomb.
She came with a friend called Sabrina.
Time bomb.
Don't stop, sister Nina.
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Sunshine for your soul, the African music mix on VOA. From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Oh,
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Chachi wanaona hapa lipi hata niwe na hela vipi na rundo la marafiki vijijini ni asilimia 90 maskini tare yao ni pombe na nyingi yeah. Sasa mpaka lini mtakuwa mnanyanyasika na kuzalaulika au wenyewe mmeridhika wala mna haki wala msite bahati wao nadhani wanangu mintali ana nani sema tu wengi wenu ni vicheche japo sio moto kuna sio goma cheche
kama ni demsi kiliza
excuse me
kama una swali uliza
niulize mimi
hata kama sijamaliza uliza kama ni demsi kiliza
excuse me
kama una swali uliza
niulize mimi
hata kama sijamaliza
uliza kama mimi sabiki kabisa mtungi kiacha mabinti sio minele sio minungi
ila nakosemani nikiwaona mnajigonga yani hadhenu inashuka kimsimamo mnapoyumba mekosa nini nachofanya msijamini au mwalimu wenu kipofu msemo na nyinyi mnaamini msichimbe madini sawa ila sio wote muwafanya kazi ndani sababu azipandi sio ni ngumu kwa ibani ila japo karani na imani haishindikani big up kwa mamami wote ambao kompyuta melala kichwani sisemi mlee wanaume kama mabinti na mnapojitosheleza machaguo yanaongezeka mwoni basi someni kama ulishi vibaya kwa wanaowirekebishe wenye upeo mdogo ndo daima unakuwa mcheche kuolewa sio lazima japo inaongeza heshima ina hadhi yake watajali mkoa kigogo wa mkulima na ole wenu msopenda kutafuta vyenu mnatamani tu wenzenu ndo maana huona mengo na wazee umra babu zenu nieleweni jikazeni sipo komawa umezeno tualetea vicheche ndani niamini binamu b yeah
kama ni demsi kiliza
excuse me
kama una swali uliza
you listen me
hata kama sijamaliza
yeah
uliza kama ni demsi kiliza
excuse me
kama una swali uliza
you listen me
hata kama sijamaliza
yeah
sikiliza
kingine mnapenda sana vya kupewa ndio maana wengi wenu mnaishia kuchezewa mnamegwa mnahatwa na hata mkioleo ndoa inajaa visa na kuneo mfano ngwena rudi muda naotaka na ukinletea kibesu wa suwita lakwenu najua una kitu zaidi ya begi lakwe la singe fubutu endapo nyumba ni ya najua mwezi kwenda haja ndogo mmesimama ila mnawezo wa kufanya kila sit na chofanya hata kwa rais mwanamke pia na haki mradi tuwe na vigezo wanaume tunapata wako kama kusoma wote ruksa kusoma bado biashara hata kufunga kushona wenzenu chache fungeni si mnaona hata kuimba imeni tu msione noma sita bize bi stara race je mtakwendesha prado kama lady jd
Momando.
Amini wote tumezaliwa watupu na kupata kutokana na juhudi tu za mji hala
kama ni dance kiliza
excuse me
kama una swali uliza
you listen me
hata kama sijamaliza
yeah
uliza kama ni dance kiliza
excuse me
kama una swali uliza
you listen me
hata kama sijamaliza
yeah
sikiliza
sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
Mo mon amour mon désir a fait il m'a laissé ça la sanka ditaraba mie mon mingi oh seli mo ba montene mie mon somo mona fami wala ndali titi jeti mo moinga kweya wani yeso iye presenti tolina da kiringa nana
à l'heure dada Yoroni a kiki bonso Célestin de Cade Tonton ma colline
docteur Irémo.
Ben Bala Adjamena. Tous les rassemblements show.
Yatoufa, attention à la Porsche.
Baba Minga kwe mi moke yokwape Bongwa sigi bi ukozo tiazo kwe Yeso kwa kesenge baba Yeso mbiye prezonsi monada Nganga tene
Alphonse, Tantine Germaine, Keita, la Malienne. Gobo Jean-Béni. Néné Tchakou. Ah, petit à confiance. Et tu es mobile. Escale des routiers. Ah, Jean-Paul Maradas. Et les gens Francis au PK12.
Julien Poucault à Grenoble.
Oh, Céline.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The African Music Mix on VOA.
Félicité, mwana mwasi suka bodembe.
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Another one for the ladies. South is all.
African Music Mix on The Voice of America.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Chili Tom's.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
L'ange de l'amour est le moment.
À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Ah,
laissez-moi danser,